Auch das ist wahr. Und wir freuen uns darüber.
Nacho cha mazima. Era twebaza ku bwekyo tusobole okubeera ebintu abantu ba Mukama nandyagadde okusoma Zabbuli essuula ya 27 tulyoke tusabe era mbasaba muyimirire ku lw'ekyo Zabbuli 27 nsoma okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange, gwe naatyanga ye ani? Mukama ye maanyi ag'obulamu bwange, anaakankanyanga ye ani? Abakola obubi bwe banaanumba okulya omubiri gwange be balabe bange era abankyawa ne beesitaala ne bagwa, newankubadde ng'eggye linsisidde okunywanyisa, omutima gwange tegutyenga, newankubadde ng'entalo zimbaddeko era ne mwezo n'agumanga omwoyo. Ekigambo kimu nsabye Mukama kyenanoonyanga okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, okutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okubuuzanga mu yeekaalu ye. Kuba olunaku olw'okunakuwala alinkuuma mu kyama mu nnyumba ye awakwekerwa mu weema ye, ye alinyinyisa lwazi, ne kaakano omutwe gwange gunaayimusibwa ku balabe bange abaneetoolodde, era n'awaayo mu weema ye sadaaka ez'okusanyuka, nayimbanga weewaawo, nayimbanga okutendereza Mukama. Wulira, ayi Mukama, bwe nkaaba eddoboozi lyange, era onsaasire onziremu. Bwe wagamba nti onoonya amaaso gange, omutima gwange gukugamba nti amaaso go Mukama. Katusabe. Kitaffe ow'omu ggulu, tetulina bigambo bituufu okusobola okulaga ekyo kye twewulira nga bwe kiri eky'omugaso, ekigambo kyo ekitukuvu nga bwe kifuuse gye tuli, era kya muwendo era kya kitiibwa ekigambo kino ekyabikkulibwa. Mukwano gwaffe Mukama, beera naffe mu kiseera kino. Gyawo obuzibu bwona bwona, obulwadde bwona bwona, buli kyonna ekitusibye. Twala buli kimu otuggyeko, ayi Mukama. Lunaku luno lubeere olunaku gwe lwosizzaawo gwe kennyini, olunaku olw'omukisa gwaffe era n'obulokozi bwaffe, era naffe n'otunoonya amaaso go, era tusobole ogasanga, era gwe kennyini watukyukira ku musalaba e Kalivaariyo. Mukwano gwaffe Mukama, tukusinza, tukusinza Mukama, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, gwe eyali era akyaliwo era gwe alibeerawo mu butagwawo bwonna, eri gwe, gwe weka gwe wali ekitiibwa kyonna kyonna n'ettendo lyonna lyonna era n'okugulumizibwa kwonna kwonna. Mukwano gwaffe omulokozi, atuteeka olukuŋŋaana luno magezi gaffe era wansi w'okubikibwa kw'omusaayi gw'omwana gw'endiga era omusaayi ogw'omutukuvu ogwayiwa ku musalaba e Kalivaariyo. Era mugwe kenyini Mukama, ngagwe kabana omwesigwa omukulu, wayingira mu kifo ekitukuvu eky'abatukuvu. Omusaayi gukyayogera ne leero gye tuli, era gutuwa, gutulongoosa, era gutukuza, era ogwo gwe musaayi gw'endagaano empya. Haleluya, otenderezibwe Mukama. Tukwatirwe ekisa fenna fenna, twagala okwewaayo eri olukuŋŋaana luno Mukama, mu kiseera kino nga tuluwaayo gy'oli, nga tukwebaza mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo n'emitima gyaffe gyonna gyonna. Era nkusaba ku lw'ekyo tigwe kennyini ogenda tukulembera obw'omwoyo wo, era nti okufukibwako okw'amafuta kusobole okuwumulira ku nze, nti si muntu ali mu kwogera gye tuli, naye ayigwe kennyini Mukama, osobole okwogera gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Ye amanyi amakubo amangi ge tubonyaabonyezebwamu aga buli omuntu. Ayi Mukama, gweno osobola kuyamba, ogenda kuyamba, gwe osobola kuwangula buli kintu. Bwe kityo bwe tukiyimbye, gwe eyasigalawo omuwanguzi ow'e Kalivaariyo, eri gwe tukwebaza n'emitima gyaffe gyonna gyonna, nti kati nno oli masekati gaffe, oyita mu ffe ffenna, oyogera eri buli muntu, era nti gwe olokola n'abaabula, era owonya abalwadde, era nti weebikula kennyini eri abantu bo. Weebalire ddala olw'omukisa nti tusobola okwekuŋŋanyiza wano naku olwaleero mu kibuga eky'e Zuriki okuwulira ekigambo kyo. Tuwe omukisa era naffe okusinza okw'abantu bo bonna bonna mu nsi. Tukusaba mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Nandyagadde kati okutandiika n'ekitabo kya Musa okusoma ebyawandiikibwa ebirala. Olwokusatu olwawedde ekiro, owooluganda Ruth yasomye Zabuli, amazima yabadde Zabuli 136. Era mu buli kanyiriri, mu bunyiriri 26 bwawandikibwa, ekisa kya Katonda kibeerawo emirembe n'emirembe. Era nno Zabuli eno eyogerera ddala mu mwoyo wange. Musobola okwesomera bwe bennyini emirundi gyonna gyonna. Kigamba nti ekisa kya Katonda kibeerawo emirembe n'emirembe, era n'agamba nti okusaasira kwa Katonda kubeerawo emirembe n'emirembe. Era ku kigambo kino nti okusaasira kwa Katonda, nandyagadde okwogerako mu bumpimpi, ndi ffe nno ekisa ekyatuweebwa nti tukiyiga okukyebaza n'okusukulumawo, era ne tumanya ekyo Katonda ky'akoze mu ffe. Okuva mu lubereberye essuula ey'omukaaga akanyirira k'omunaana, nti Mukama Katonda n'asiima Nuuwa. Tikiri kitya ne mu kiseera kino okusiimibwa Katonda, era tugenda kukiraba nti oyo alaba ekisa mu Katonda, oyo yalabisa amakubo ge. Nandyagadde okusoma okuva mu lubereberye essuula ya 18 ekyawandiikibwa ekimanyiddwa obulungi, olubereberye 18 obunyiriri obusatu obusookera ddala. Mukama n'alabikira awali emivule gya Mamure bwe yali ng'atudde mu mulyango mu mutuntu. Naimusa amaso ge natunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge awo bwe yaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasanyukira okubasinkana n'avuunama. N'ayogera nti, Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali omuddu wo nkwegayiridde. Kigambo kya kwewuunya, Ibrahimu alaba abasajja basatu fenna tumanyi yali Mukama ne bamalayika babiri. Kino kye tusobola okusoma ne mu ssuula y'ekumi n'omunaana era ne mu ssuula y'ekumi n'omwenda. Mu ssuula y'ekumi n'omwenda akanyiri akasooka nti bamalayika babiri baatuuka e Sodoma akawungeezi ako. Nti ekyo tekyali obusatu obwa Katonda, naye nzijukira olukuŋŋaana olunene mu kibuga ekya Stuttgart ekyalagirwa emyaka mingi era waliwo eyavuunula mu mubuulizi Omumerika era ne batwala kino oba musobola kukitwala oba nedda nti ku oyo Katonda yeebiikula abasajja bano abasatu abajja eri Ibrahimu. Kino kyali nti busatu obwa Katonda, naye osobola okufumiitiriza ekyali edda mu biro ebyo era egyo gyali myaka emiyitirivu egiyise. Kuno kwe kwali okubuulira okusembayo nze kwe nakyusa. Kyali tekisoboka busobosi abantu bulijjo basomye ebirowoozo byabwe bennyini ne babiteeka mu kigambo, okuggyako okusoma okuva mu kigambo ebirowoozo bya Katonda byennyini. Era kino ekisa Katonda yennyini kye yatuwa. Tetusoma busomi kanyiri kamu oba busatu, naye tusoma essuula yonna yonna. Okuba nga kyetaagisa, tusobola n'okusoma essuula eddako okufuna eky'okuddamu ekya Katonda obutabeera na kuvuunula kwonna. Wano nno Ibrahimu yagamba eri Mukama nti, bw'oba ndabye ekisa mu maaso go, toyita ku muddu wo. Labika ndowooza nsobola okugamba naffe nga ezadde ery'omwoyo erya Ibrahimu nti, Mukama, bwe tuba nga tusaanidde mu maaso go, awo nno totuyitako ffe abakuweereza. Yogera naffe weebikkule gye tuli, ekigambo kyo bikkula ekigambo kyo, era nga muganda waffe Mako lwagambye nti, muffe tusitudde okwagala okw'omunda okusobola okufuna okumanya olw'ekyo Katonda kyatusuubiza. Era nsobola okubaleetera amawulire amalungi nti Katonda agenda kukola ekyo kye yasuubiza ye kennyini. Katonda atuukiriza buli kisuubizo era ye naye agenda kutuukiriza ebisembayo. Ngeri ndala simanyi Katonda oba kiri kitya naffe ffenna ffenna. Katonda ye kennyini kye yasuubiza ekyo kyakuumira ddala nga kya mazima. Era omuntu wabanga yakyogera bwogezi, awo tusobola okubeera n'okubuusabuusa, naye Katonda mwennyini yakigamba era agenda kukikola. Mukama waffe yanunula ekkanisa, yazimba era agimaliriza, era agenda kudda okutwala ababe ewaka mu kitiibwa kye. Era awo walibeerawo ekkanisa etaliko bbala newankubadde olufunyiro, era etaliko kunenyezebwa, era etalinyenyezebwa, etalikwatibwako, eyanaazibwa n'omusaayi ogw'omuwendo ogw'omwana gw'endiga, era oyo eyalongoosebwa n'Omwoyo Mutukuvu, era eyatukuzibwa mu mazima, era amazima nga g'ekigambo kya Katonda, kuba bwe kityo bwe kyawandiikibwa Yokaana 17:17 nti, batukuze mu mazima go, ekigambo kyo ye mazima. era na chine chirozo chifuse echikulu jetuli nti buli lwekyeyongera okwagala kwaffe we kuyumukira okutambulira awamu ne Katonda era n'ekigambo kye nti Mukama asobole okujulira muwe kenyini era asobole okwolesa amaanyi ge ekyawandiikibwa ekiddako kye tusanga mu kuva essuula ya 33 era nayo emanyikiddwa gye tuli era nayo tukwogera ne mu kirowoozo kino katusome ekyawandiikibwa kino okuva essuula ya 33 n'akanyira ke 13 nti kati nno enkusaba kale kaakano nkwegayiridde bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go ndage ekkubo go nkumanyi ndyoke ndabise ekisa mu maaso go era olowooze ogweggwanga lino abantu bo nayogera nti ffe tuli bantu be bwe tuba nga twasimibwa mu maaso ge atumanyisa amakubo ge okuva mu kuva 34 nandyagadde okuva kw'omukaaga mpaka akw'omwenda Mukama Katonda n'ayita mu maaso ge agamba nze Mukama Katonda nze Katonda asaasira era akwasibwe ekisa alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima n'amangi amen era asaasira era akwasira abantu ekisa era akuuma abantu mu kusaasira okungi n'amazima era akuuma abantu mu kwonoona era watali ekyo ajjawo obubi era nga akyawa obubi wabajajja era ne kubaana kw'abaana era okutuuka ku baanakana ekitegeezi neyeralikira Musa neyeralikira kutaka n'asinza naye bakakutaka n'asinza n'agamba nti ayi Mukama Katonda obanga omukwatirwa ekisa nsaba obeere mu ffe era tutambulire wamu naawe newankubadde ng'abantu bano bamputtu naye tukusaba onsonyiwe olw'okukola obubi n'olw'emputtu otutwale nga tuli bantu bo
amen
Amen. Bwe kityo bwe kiri naffe fena fena fenno ebiseera ebirala tuli bamputu ebiseera ebirala tetuddamu mu kigambo kya Katonda era ne mu kwagala kwa Katonda nga bwe twandibadde twagala okukikola naye wano tulaba ekyo Mukama Katonda kennyini kye yagamba n'ekyo Musa kye yamuddamu Mukama n'amuyitamu mu maaso ge n'amugamba nti Mukama Katonda wa kisa era alina okusaasira era alwawo okusongowala era wa kisa era mwesigwa bwe kityo Mukama ne bw'ayita bugwe era ne kwange era bwera bwato bw'ayita nu maaso gemyo gaffe era ng'atugamba ekigambo bye bimu nti ye kennyini ajjudde okusaasira era alwawo okusunguwala era mwesigwa akuuma abantu ekkuyanja naffe bye tusobola okujulira era yakikola era bakitwa agenda okikola okutuuka ku nkomerero Musa yavunama ku ttaka Mukama ng'amaze okwogera gy'ali n'agamba ekigambo kya Katonda nga kisobola okwogera mu ffe mu ngeri y'amaanyi nti mungeri okwe umeka okutukuvu tusobole okumuretira okwebaza okugwanide tusobole okuvunama wansi mutaka mumaso ge tusobole okumusinza n'okumwebaza era agamba nti wabanga mukama katonda ongwanide okusasira nsaba obeere wamu naffe era tutambule wamu naawe newankubadde obujeemu bw'abantu bano buli naye otusaasire olw'okola obubi nfe ng'abantu bo tulabye ekisa era yita mu masekate gaffe kyusa emitima gyaffe kyusa amaaso go gye tuli kuba naffe bwe twatula bulijjo nti tetuddangamu mu kwagala kwa Katonda nga bwe twandibadde tukola naye bwe kigambi wano nti osonyiwe okwonoona kwaffe n'ebibi byaffe era n'olw'ebujeemu otutwale ng'abantu bo era kuno nakwo kwe kusaba kwaffe ak'omwoyo mukama sonyiwa ebibi byonna byonna tuli kwonoona obutali bwesigwa bwonna gy'oli era n'ekigambo kyo awo nno tetwatulagwe n'ebirala bwe bityo tusaasire olw'okwonoona kwaffe era n'ebibi byaffe tusobole okubeera abantu bo ffe nno tuli bantu ba Katonda era kino nno ekiseera kyonna kyonna era n'obutagwawo Katonda takyusa kuteesa kwe nedda yatussaawo ye kennyini okubeera naye okuyita mu butagwawo bwonna okuva mu Isaaya 6:1 nandyagadde okusoma Isaaya esula 6:1 obunyiriri obusatu obusookera ddala omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okuwuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe eri abawambe n'abasibe okugulirwawo amakomera okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu n'olunaku olwa Katonda waffe okuwalanirwamu eggwanga okusanyusa bonna abanakuwadde musobole okusoma nga luno kyagala wano kiri ku Mukama waffe amazima yajja okulokola okuwonya okutulongoosa era okusumula abo abawambe era amazima yakikola era olw'okulangirira kuno tusobola okugamba abantu nti ebisuubizo ebyendagaano enkadde byafuuka amazima mu Yesu Kristo mu biseera eby'endagaano empya kulw'ekisa okulangirira emirembe eri abo abawambe era n'okusumulula abo abasibe awo nno mukanyira kwokubiri nti antuma okulangirira omwaka era olunaku lwa omwaka gwa Katonda era omwaka guno gwali mwaka gwa kujaguza mwaka ogwo oluvannyuma lw'emirundi omusanvu ng'emyaka musanvu giyise emyaka 49 awo ne gujja omwaka gwa Mukama omwaka ogw'okununulwa mwogwo mwemwa abasibe mwe baalekulirwa mugwo mu mwaka ogwo ogwakkirizibwa ogwa Mukama nga gulangirirwa mu mwaka ogwo omukulu ogw'omutango n'ogw'okuwulirwa okw'endege era tekyalangirira kyokka naye kyalangirirwa ku lunaku ekyokussa ekimu era munamwe namwasoma bayibuli zammwe obulungi ebyawandiikibwa byonna mwena mwena musobola n'okubinoonya ebyawandiikibwa ebirala olunaku lw'okussa ekimu era n'endege Onaku olukirizi ogwakirizibwa ogumanyikiddwa ng'omwaka gw'okujaguza ogwalangirirwa era bona bona baali balina okuba nga bateebwa nga bali mu mirembe kino ky'amazima Mukama waffe yawa ky'okubiikulira ky'okulangirira ekiseera nti ekiseera kituuse ekya Mukama si kiseera kya muntu wabula omwaka ng'ekiseera kya Mukama kituuse kikyaliwo mpaka n'okutuusa olunaku olwaleero kuba olwo lunaku lwa bulokozi era kyekiseera ekikkirizibwa era nga bwe kirina okuwulirirwa okw'endege ng'amawulire amalungi gawulirwa era amawulire amajjuvu nga bonna basobole okugenda nga basumulukufu kubanga omutango gwasasulibwa ku musalaba e Kalivaliyo kale nno buli omu eyafuuka omukkirizibwa mu Yesu Kristo asobole okugenda nga musumulule era ebbanja lyasasulwa ekibi kyasasulibwa ffe nno twasula ekimu ne Katonda era na kino nakyo leka kibeere nga kyaweereddwa gye tuli nti mu biseera eby'amakungula nga mu biro mu kuwulira okw'endege nga kyogera nti omwaka ogwa Mukama gutuuse era bangi abakyakikolesa Yesu Mukama waffe yagisoma mu Luka essuula y'okuna awo nno naye n'akisaako essuula ekyokulabirako Luka essuula y'okuna anyiriko 18 ne 19 omwoyo wa Mukama ali ku nze kubanga yansiga yanfukako amafuta okubuulira abawombeefu amawulire amalungi okuwangiriza kugamba abasibe nti bajja kukimulwa era abazibe b'amaaso nti bajja kulaba yantuma okuwonya abo abatuntu abanyigirizibwa n'abo okulangirira omwaka ogwa Mukama ogw'obulokozi Mukama ye kennyini yalangirira omwaka gwa Mukama ogw'okulokolebwa era tusobola okweyongerayo nga twogera ku kino olw'okulangirira okw'enjiri era amawulire amalungi agewunyisa nandi agadde nate okusoma okuva mu Luka essuula esooka Luka essuula esooka okumaliriza ekirowoozo kino eky'ekisa oluvannyuma lwa byonna Luka essuula esooka akanyiri ak28 okutuuka ku 30 awo nayimirira n'ayingira omutwe agamba nti mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa Mukama ali naawe nti emirembe aweereddwa emirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa Mukama ali naawe Mukama agamba nti Mukama agamba nti ffe ab'omukisa n'olwekyo okuzaalibwa ng'okuzaalibwa kwa Kristo bwe kaafuuka kuba omuntu yalaba ekisa mu maaso ga Katonda akanyiriri ak30 awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda Nuwa Abrahamu Musa bannabbi bonna baasiimibwa Katonda ffe nno tusobola okugamba nti naffe nno Katonda yatuwa omukisa mbasomera ebyawandiikibwa ebirala mu njiri ya Yokaana essuula esooka akanyiri ak16 17 kubanga w'ekisa kye w'okujulwa kwe fena kwe yatweebwa ekisa mu kifo eky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa okubwa Musa ekisa n'amazima byaweebwa ku bwa Yesu Kristo amiina amateeka gaayita ku Musa n'okunenyezebwa n'ebirala naye ekisa n'amazima yabiyisa mu Yesu Kristo. Waliwo ekyawandiikibwa eky'enjawulo ekisobola okubeera eky'omukisa eri oyo oba omulala. Bwe tukisoma kati awamu, nsuubira nti ŋŋenda kukisanga. Amazima Pawulo bwe yabuuza Mukama asobole okulagira Setaani nti taddamu nate kumukuba bikonde, nti somanga ekizaamu amaanyi mwe bonabona. Abo Setaani baali mu kunyigiriza obulamu nga waliwo ebikonde ebibakuba era mu ngeri ez'enjawulo. Naye muwulirize, era kyawandiikibwa ku kino mu kigambo kya Katonda. Abakolinso ekyokubiri, esuula ey'ekumi n'ebiri ezitandikirawo kanyirako musanvu. N'olw'obukulu obusinga ennyo olw'ebyo ebyabikulibwa n'ennenga okugulumizibwa ennyo gye nava mpewa eriggwa mu mubiri emirundi esatu nga neegayirira Mukama anziyemu eriggwa eryo, naye yanziramu nti ekisa kyange kikumala kuba amaanyi gange gatuukiririra mu bunafu. Kyenavanga nenyumirizanga n'essanyu eringi olw'obunafu bwange amaanyi ga Kristo galyoke gasisire ku nze. Bwe tubanga tukubira ebikonde ebimu twebaza Katonda nti tumusinza, kugamba nti kimala. Wano nno tulaba nti omusajja ono w'amaanyi wa Katonda, Katonda yamugamba mu Mukama nti ekisa kyange kikumalenga. Ekisa kye kiriwa nti tubeera ab'eddembe. Ekisa kiri nti ffenno mu kugezesebwa kwonna tweyongera nga tugenda mu maaso n'obwesigwa. Ekisa kye kino nti mazima tusitula emigugu egyatuweebwa nga tusigala nga tuli beesigwa, nga tugumiikiriza ng'ekigambo bwe kigamba nti oyo alibeera omugumiikiriza paka ku nkomerero alyambazibwa engule. Eriggwe akaddiye okunsingako, naye ng'olina okugumiikiriza mu bintu ebirala. Oba nno ng'ogamba nti kino kiyinza okubeera bwe kityo, nga bwe nkigambye edda, waliwo ebintu ebirala bye twandyagadde okubeera nabyo mu ngeri ey'enjawulo, naye nga omwana wa Katonda ow'amazima era atagenda kuyombagana ne Katonda ne Mukama oba mu ebyo bimubaddeko okweyongerayo mu nkomerero, twewaayo n'omutima gwonna gwonna mu kwagala kwa Katonda, era ekisa kye kijja kuba nga kimala gye tuli, kubanga ekisa kye kituukirizibwa mu bunafu bwaffe. Kiki ky'oyagala, ekisa oba okubibwa omulabe oba butakubibwa na mulabe nga tolina kisa? Naye mala gayita mu bintu ebirala, naye nemba omwesigwa eri oyo eyatuyita era eyatununula era eyatufuula abagoberezi be era abayigirizwa be, tusobole okubeera n'obulamu obutakwatibwako newankubadde. Ekyo mukimanyi nti ekiyimiridde mu nze. Pawulo yassaawo ekigambo kino ekisa mu ntandikwa era ne mu nkomerero. Ekyo mbalwaze ezisinga obungi. Ekisa kya Katonda era kye kisooka era kye ky'enkomerero ng'ebyawandiikibwa. Era ndikwatibwa ekisa abo be ndikwatirwa ekisa. Mu maaso gange, Bakolinso ekyokubiri essuula ya 13, ti emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu era naffe ku kino tugamba nti amiina, kubanga tulina okubikulirwa kwa Katonda mu kwagala okwa Katonda okwayiika n'Omwoyo Mutukuvu mu mitima gyaffe, era mu kwagala kuno okw'obwa Katonda okwayiibwa n'Omwoyo Mutukuvu, era mwe tulina okussa ekimu ne Katonda, era okussa ekimu ne Katonda kwe kubeera n'Omwoyo Mutukuvu. Era laba ng'ekyo bwe kyali ekyewuunyisa Katonda bwe kye yakikola mu kubiikulirwa kwe, yajja mu mubiri okutununula era n'okusasula omutango, era awo nno n'ajja ne mu mwoyo okutwala okukolebwa mu abo abanunulibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Katonda yeebiikula mu ggulu nga Kitaffe ku nsi mu Mwana, era okukolera mu bakkiriza n'Omwoyo Mutukuvu bulijjo Katonda y'omu okumaliriza enteekateeka ye yonna ey'obulokozi n'abantu be. Mukimanyi nti newankubadde mu kitabo ekisembayo eky'ebayibuli mu kubikulirwa mu ssuula ya 22, akanyira akasembayo mu bayibuli kali nti emirembe gya Mukama waffe Yesu gibeerenga n'abatuukirivu bonna, amiina. Kino nno kye kiwandiikibwa kisembayo mu bayibuli yonna yonna, nti emirembe gya Mukama waffe Yesu gibeerenga n'abatuukirivu bonna, amiina. Tunayogera ki ku ebyo? Twebaliza ddala okuva eri Katonda okubanga twasisinkanwa ekisa mu maaso ge, kubanga yatuwa ekisa, kale nno atuleka ne tumanya amakubo ge. Yayogera gye tuli, era yabiikula ekigambo eky'obunnabbi gye tuli, era mu ekyo mwe tusinkana ekisa mu maaso ge, nti twewaana oba okutendereza omuntu, naye nti tuddiza Katonda ekitiibwa, era nga tutegeera n'emyoyo gyaffe gyonna gyonna nti Katonda yayogera mumwa gy'omuntu, nti twafuna era ne tukkiriza obubaka obwa Katonda ng'ekigambo kya Katonda. Pawulo naye yawandiika edda nti temwafuna bigambo eri ebyababuulibwa ng'ebigambo eby'abantu obuntu, naye ng'ebigambo ebya Katonda. Era kiri kitya ekyo amazima bwekityo bwe kiwandiikiddwa nti kyekyo kimu ekikolera mu ffe nga ky'amazima? Twafuna ekigambo kya Katonda kyabuulirwa gye tuli, era ne kiwandiikibwa gye tuli ne bannabbi era n'abatume, naye mu kumaliriza kwennyini kyabikulwa gye tuli n'Omwoyo Mutukuvu. Okuva mu bujjuvu bwe naffe mwe twafuna emyaka egyo gyonna gyonna ekisa ku bw'ekisa, era twasembera kuw'ekisa nga tusobola okusembera okuva mu mugga ogwo gw'obulokozi. Bameka abeebaza ku bw'ekyo nti ekisa kino kyatuweebwa newankubadde nga mu kitabo ekisembayo ekya Bayibuli mu kubiikulirwa mu ssuula esembayo mu kanyiri akasembayo iwandikiddwa gye tuli mu mirembe gya Mukama waffe Yesu, nti omukisa gwa Mukama waffe Yesu inaabeeranga eri ffe ffenna abatuukirivu. Mazima kiri eri abo okubiikulirwa okwa Yesu bwe kwaweebwa. Abooluganda ne bannyinaze, bino byennyini byonna byonna binoogambibwa gye tuli, Katonda tategeerebwa na birowoozo oba okunnyonnyolebwa n'okusoma. Ye Katonda afunibwa mu kumanya kwe, era Mukama teyatuma mu nsi yonna yonna nti muvuunule amawulire amalungi oba muganyunyule mu ngeri endala, naye yagamba nti mugende mu nsi yonna yonna mubulire amawulire amalungi muyigirize abantu okukuumanga ebyo bye nabalagira. Guno gwe mulimu gwaffe. Era bwe tusoma mu kubikulirwa essuula esooka ku lunyiriri olusookera ddala awo nno emitima gyaffe mulundi omulala ogenda kukwatibwako kubikulira essuula esooka olunyiriri olusooka bino okubikulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yaliwa okulagira abaddu be ebigwanira okubaawo amangu n'abibuulira mu malayika we ng'atuma eri omuddu we Yokaana. Okutuusa kati ndi mu kujjukirwa kw'ekyo ekyali kiragiddwa mu lukuŋŋaana luno mu Florida era ng'ekyawandiikibwa ekikulu eky'okulabirako ekigambo okuva mu kubikulirwa okuva mu kisuula esooka ekitundu ekyokubiri ekyakanyirako omwenda kyali kiwandiikiddwa mu baluwa ennene w'omutwe omukulu. Obanga olw'ekigambo kyaka n'obujulizi obwa Yesu Kristo musobola okufumiitiriza kino mu lukuŋŋaana luno olw'ensi yonna yonna olw'okuteesa okwa mu makanisa kyali kiwandiikiddwa mu kubikulirwa essuula esooka okumaliriza okanyirawo kw'omwenda ekigambo kya Katonda n'olw'okubeera omujulirwa wa Yesu. Nasobola okukitegeera lwaki nagenda eyo mu lw'ennaku zino esatu. Mazima nafuna ekirowoozo nti wajja kati omuntu omu kyasobola okuwulira kubanga omutwe omukulu nasoma mukwanizibwa okwo mu kusooka ekigambo kya Katonda okubeera omujulirwa owa Yesu. Nafuna ekirowoozo awatali kubuusabuusa nti waliwo ekintu ekigenda okujja wano kisobola kigamba muntu yenna yenna kw'ebyo byonna ebyajja eyo. Tewaali ekyaliwo naye obufuzi bw'ekinnaddiini ate nga kyali kibi ddala, kyali kibi ddala era bigambo bingi saagala na kubyogera wano. Ffe nno abalina omukisa obutawandiika bigambo bino byokka ku kintu ekiwandiikiddwako wabula okubeera abakozi ab'ekigambo olw'okubikulirwa okwa Yesu Kristo okwatuweebwa. Bino si bigambo bugambo bye tukozesa abantu abalala naye tuli kitundutundu ku ekyo nga Yokaana bwe yakiwandiika wano ekyokulabirako nga kiwandiikiddwa wano kanyiraako omwenda. Nze Yokaana muganda wammwe era asa ekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeziza kwa Yesu Kristo. Bwe kityo ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo wewe eri omugole era ekyo kyekyama kyonna kyonna. Ndowooza wano nate omusajja omu eyandibadde ono omusajja w'omukulembeze n'agaana n'okugaana buli mbeera ey'okubatizibwa kw'amazzi kw'abakkiriza kubanga kyali kimala. Yali alina okumansirwako obutonyezi obusatu okutukuza omwana emirembe n'emirembe. Naye bwe nagamba nti muwulirize kino kyawandiikiddwawa mu Bayibuli, wulira abasajja bano kye baagamba. Baagamba nti gwe oli mweru, oli wa Bulaaya, ova mu masekati ga Bulaaya, era awo okutereeza we kwali. Awo nno n'agamba nti gwe weewaana okusinga Calvin Luther kubanga obuulira okubatiza okw'amazzi okwakkiririza obayigiriza n'ogaana okubatizanga Luther ne Calvin ne baabatizanga. Era mazima ddala n'asindika mu maaso awono ne mugamba nti katino nanja gado kubera ni chenku gamba kinono chali untandikwa yokutereza yali mkomerero okuvira dala munaku ezo twafuna okumanya okweyongera yo okutereza okutuka okutereza kwanakona okudda kwa mukama Yesu Kristo tekunaba kutuka awono nesobola okumugamba nti awo wana wana bali basajja bakatonda mu biro byabwe era Katonda yali abakozesa mu ngeri y'okwewuunya okusobola okuteekawo entandikwa naye nga nina okwewombeeka ng'amugamba nti bw'oba tolina kyonna kyonna okulwanyisa ekyo nandyagadde okuwa amagezi nno ge nagoberera tesiddayo okutuuka ku ludda oba kuluda oba kufengero oba kufenfeld naye nzira y'omunaku ez'abatume mu ntandika nga bwe gyali nange nkwaniriza nti jangu nange tutambulire awamu okutuuka ku lunaku olw'abatume kinono ge mazima genyini oba nedda awono omusajja oyo mukulu eyali nga takyasobola na kusoma Bayibuli buli muntu kyamanyi eyayiga a b ne c okuva mu bitabo bitukuvu naye okwogera ekyali ekiwandikiddwa ekipande ebimu byali bituufu ebirala tebyali bituufu naye ffe katumalize ku kino feno tusobola okukissaako essira ku mulundi omulala ekyo ekisa kye kitegeeza Noa yasimibwa Katonda Mukama ng'asobola okwogera gy'ali n'amwolesa amakubo era n'ekyo ky'alina okukola Ibulayimu yavuna mu maaso ga Katonda n'ayogera waggulu agamba nti bwe mbanga ngwanidde awo nno toyita ku muddu wo Musa n'abali abalala bonna baasiimibwa Katonda newankubadde nga mu ndagaano enkadde ye ekisa kya Katonda si kipya ng'abalala lwe balowooza era waliwo abantu abaasonyiyibwa mu ndagaano enkadde era waliwo n'abantu abasonyiyiddwa mu ndagaano empya mu ndagaano enkadde baali balaga era Kristo Masiya era ne bamusuubira era naffe tutunula ebiseera ebyo ne ku musalaba ekalivaaliyo ky'ekinyusi kyennyini era kwe kutuukirizibwa okw'ekyo Katonda kyeyogera mu ndagaano enkadde era ye baali abantu abaasonyiyibwa mu ndagaano enkadde era waliwo n'abaasonyiyibwa mu ndagaano empya era bulijjo Katonda yeebikkula ennyini gye bali era abamanyisa amakubo ge era n'ebikolwa bye mu biseera byabwe era yabalabirira era abisa era yeebikkula yennyini gye bali baali tebeetaaga kufumintiriza Katonda kyali baakimanya olw'okubikkulirwa kino nno kisa oyo nno eyasiimibwa mu maaso ga Katonda oyo nno Mukama tasobola kumuyitako Mukama awulira oyo n'okukaaba kwe awulira okukaaba awulira okuyitako tasobola kuyitako era ayimirira n'abuuza n'akubuuza nti oyagala nkukolere ki era leka nkigambe nti twasinkana ekisa ne Mukama Mukama Katonda okufuuka bakiriza ekisa ekyo okumanya Mukama ekisa okukiriza ekigambo kye ekyabikulirwa ekisa olw'obuteesi taala ku kintu kyonna ekisa okutambula nga tugenda mu maaso era ntwaliddwa ddala nti ye kennyini eyatandiika era alimaliriza olw'ekisa tujja kubeera eyo era ndowooza ekigambo ky'oluganda Branham kye yayagala ennyo yayagalanga nnyo okuyimba oluyimba ekisa ekisukiridde era n'omutima gwe gwonna gwonna era n'agamba nti bwe muliwulira nga nze nnyimba ku ludda luli olulala, awo nno luliba oluyimba ekisa ekisuukiridde. Ku lw'ekisa naffe nno tujja kutendereza ekitiibwa kya Katonda ekyatuweebwa okuva mu bujjuvu bwe. Twafuna ekisa ku bw'ekisa, era naffe katukikole olunaku olwaleero. Era mwabamu emitima mugifune okuva mu bujjuvu ekisa era emikisa olw'omukisa. Amiina. Katuyimirire ng'emitwe gyonna gyonna givuunamye era nga n'amaaso tugazibye. Kambuuze oba wano waliwo omuntu atanaba kufuna kumanya kw'ekisa kya Katonda, nga tanaba kutegeera nti amazima walokolebwa, nga wandibadde oyagala okulaba okumanya ne Katonda. Imusa omukono gwo obanga waliwo, weebale. Katonda akuwe omukisa, Katonda akuwe omukisa era atenderezebwe. Mukama Katonda waffe, gwe walaba olabye emikono ebiri egy'abantu bano abato, ayi tubassa mu maaso go era n'olw'ekisa kyo. Mukwano gwaffe Mukama, buli kimu kyali kisa, ekisa twalokolwa. Buli kimu kyonna kyali kisa era kisa. Olw'ekisa naawe walokola bino nno basobole okukkiriza era bamanye nti bafuuse obusika bwo era abantu bo. Olw'ekisa omulokozi Mukama omwagalwa, tukwebaliza ddala olw'ekisa kyo ekitalojeka nti ffenno ng'abantu abasinze okubeera abakkakkamu, abantu abakyasinze okubeera abawombeefu mu nsi, nga tunyoomebwa n'abantu abalala bonna era nga tugaanibwa, naye ne tusembezebwa eriggwe era nkwebaza ku bw'ekyo. Twafuna ekisa mu maaso go, n'obwekyo gwe kennyini totuyitako. Gwe watuyita era wayogera gye tuli. Tukwebaza ku bw'ekyo. Walokola, wawonya, wabikkula gwe kennyini gye tuli ekigambo kyo, erinnya lyo na buli kimu kisa. Omwagalwa Mukama, abantu bo abasonyiwa gye bali, era naffe bangi abagenda okuwuliriza olukuŋŋaana luno. Mukama omwesigwa, bonna bonna bamanye nti kisa kya ngeri ki era kitegeeza ki okulaba nga twasinkanwa ekisa mu maaso go, gwe Katonda omulamu. Mukama, katuleme okukozesa ebigambo bino leero lwokka, wabula n'okweyongerayo, naye okusiima kye kitegeeza nti oli wa kisa gye tuli, si nti oli wa kusaasira edda, naye ojjudde okusaasira era olibeera wa kusaasira okutuusa lwe tuva mu kukkiriza okutuusa mu kulaba. Mukama, gwe kennyini leka mu kitabo kyo ekitukuvu nga mu lupapula olusembayo era mu kanyiri akasembayo nti emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo n'emikisa gibeere naffe fena fena. Mukama, mazima kiri naffe era kyali n'abo bonna bonna abaali basonyiddwa naawe, era tukwebaza ku bw'ekyo. Gwe nno wanakyo mu kiseera kyaffe, nnabbi eyasinkanwa ekisa mu maaso go, era wamumanyisa amakubo go gonna era eri abantu bo n'ebikolwa byo. Olw'ekigambo kyo ekyabiikulwa tukwebaza Mukama omwesigwa, nti twasinkanwa ekisa mu bipimo byonna mu maaso go, era tusobole okutuuka ne ku nkomerero, tusemberere okuyingija mu bujjuvu bwo ku bw'ekisa. naffe nno ekisa eky'okutuukirira okukkiriza okw'okutwalibwa mu ggulu okweteekateeka buli kimu ekijja gye bujja ku bw'ekisa. Ku bw'ekisa tugenda kufuna okumanya ku bw'ekyo kubanga watusuubiza, era nga Maryamu n'abali abalala bonna lwe baasiimibwa ggwe, naffe nno tusobola okwogerera waggulu tetusinkanwe ekisa mu maaso go, gwe nno Katonda omulamu. Ekisa okufuna okubikulirwa kwa Yesu Kristo, obujulizi era n'ekigambo, buli kimu kyonna kisa. N'olwaleero tukwebaza Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna byonna nti tusinkana ekisa mu maaso go, tusobole okubeerawo mu kisa kino era ne mu mazima gano, kubanga bwe kityo bwe tusomye Mukama yajja eri Musa, ekisa era n'amazima byayita mu Yesu Kristo. Si lwa kisa kyokka, ekisa n'amazima ye ennyini yasonyiyibwa naawe era akulemberwa amazima gonna era n'omwoyo wo omutukuvu. Nkwebaza ku bw'ekyo omwagalwa Mukama, n'omutima gwange gwonna gwonna era n'omwoyo gwange gwonna gwonna. Mpaayo bonna bonna abali wano, bonna bonna abagenda okiwulira olw'ekisa kyo, mu linnya erya Yesu ettukuvu. Amiina.